We call in here once again. Choppings, 892. Even Boss, Georges, Sir DJ. Listen, if you ever find us in a Choppings recording. Find us in the studio giving Jah all the glory. On the chart number one, it's never a story. Choppings is a crowd, you can never be lonely. Even it tunes back to back, ask Mafia. Family knows Choppings, your team a PC plus. Back to back, we no hurry, drive in a hurry. Flow in Arias, flow Arias is even ever done here. Like that guy who calls himself the king. In a jungle, can a rabbit ever be a king? But in Choppings, we only got the beast. With an 8892, not a 666, we never beef. Pork, labda nyama ya rabbit, even Jones knows Choppings is their daddy. If grown, of course, these days a huko flani. Mau Mau soldiers represented Dan Kimathi. Like Kiparaya Kibaki, daily we ever shining. New contracts daily we ever signing. Is it because of how you are singing or rapping? This is not magic, this is hip hop. And grabbing was in Choppings, we rocking. Hit tunes we dropping, Caribe we flowing. Neglige history, Georges controlling. GJ don't worry, the industry we own it. See please, see sorry, Kagorilla Warfare. Na come design our to own it, tuna come louder than a tahoni. Ya lori kwa puri, na tembea tuna wanyama wa puri. Mandovu, mandovu tundo zimeja kwa purika. Education is the key, basi mbona there is no key. Ndo mana kwa street, wanasema tumenoki. Bore making ends meet, we ain't never stopping. Choppings, 8892, ndiyo story. Kama shethet na wa slash, kakitungut na wa chop. Chop, Choppings, to label bila pinsi na baki chop. Chop, kwa kichwa afro, ndo mana wambocho. Na ni watch na shindwa mi, Ramzi Noah. I'm a patient, so poor, patient ka coach. Patient on a goal, juhi game. Nika ball, Choppings points to shaskos. Nika task us of a packer, but Choppings ni gore. Let's play, pose. Choppings na pa more, na pa more, more and more. Wadi mziki je kwa stot na pika macho. Waki snone, rubi kisumu, wadi coast. Wali crown, nama clown na team a kingpin. Wa down, but waki run down. Choppings to na flow round, round and round. Like a merry go round, merry dance, merry shake, merry go round. Merry ni mrembo, wadi wana bow down. Anatoacha tongues out, aki go down. Bile tunachafua, chafua, biti ya Jojo, yes. Biti ya Delgado, sachile hizo Madridi. Macho nyanya, atindo mana watu pendi. Walisha sema brakiro zote ni ya mapendi. Wachana ngeze pesi, wachana ngeze kuna kwa kasi. Choppings mtetezi, tetea kwa kila kesi. Apanta mbuwa kina yemi, nejongo, misi yendi. Wachana some kwa gazeti, wacha tunone kwa mneti. Nimetambua vigeti, tupaifona kuna wengi. Because you are the only rapper to perform in me enzi. And there's no other one like that guy from 1960s. Flow so sick, ni kala kuspeed 1960s. Flow kama Mississippi, kama ziyo kutoka kwa matiti. Alini madanele mazishi, man nikani mirikuwa na akili. And if you don't know it, abaki umuliza nyashinski. Then you will know sini wale ya tubahatishi. Kawa huwa mnitishi, atakanjia mnifishi. Jua kali na Juliana, Dr. Siri na Siringi. Na refa kipiga frimbi, Choppings sisi ndo washindi. Kula mziki na tushibi, mpata riziki na tuibi. Nini Jesus na nibidi, toka Christmas hadi Eid. Na nibidi neke bidi kwa mziki. Na nibidi neke bidi marambili. Na nibidi ndafte Helen saa mbili ya subuhi. Jusiku ndakwa na shoko kitui. Mina madhai tuko hivi vile na panda miti. Nikimwaga maji lazima nione offspring. Mina yego tuko hivi vile rusha miti. Nikirusha wanaruka ruka ruka. Haha. Choppings. Choppings. Kila siku tunawapa new droppings.
Kival Bass, Georges.
Choppings.
Sa, GJ.
New droppings.
Pupa Dado.
Choppings.
Nandes.
Tunawapa new droppings.
Black Seed.
Choppings.
Bads.
Choppings.
Dasie Kawales.
Tunawapa new droppings.
Don Guru.
Choppings.
Young Guru Family.
Choppings.
Yawa Kayawa.
Black
Heroes Day. Yo, this a video it.
Tuna
what's the wisdom of lyrical Ainene?